unajua ni nani tena? Ni Fly High, aka Fly Hustler. All right people, let me keep it simple.
Yo!